It's Money Lover Driving Kalomo Touch.
It's your Royal Highness with Dollar. Half London in my song. I didn't do any of
them. Leo Makis in the man. Leo Machacha. Kula Lentele. Kiro Kwanda. Kwanda.
Vaka yuko tuanga mudala kwa jisi masofa, alima mamota maplato, awa jisi watu shum kwa tuanga siya mwangu. So ya.
Yangu ingo usiga, mama, ibu mbanda, yangu ingo usiga, mama, siya ingo sora, inisa mawa, goriba.
Sevanya, you are tattoo, fire under hoodie. mana jwe Achicha ya mwana ako uwege muwimbi Taka kambe keti kete Kwa miaka miji
Get up coming
Yeah No tushiri iwana Atuli tantamune Kuri yehi Aguloa loa Wayaga manda Ujiri mwana mwana Utanyo meneni Ulenda Ujiri mwana mwana Waula myota Ibumi Ibula kusoga
Tiku mwana Takuli kusiga Pama
Afrandani Masango, Eo Liu Makisi, DJ Liu Case, Namabona Men, Alora Mr. Pilot, Kutuwa Mbaole, Eo Piko Piko, Eo Pepos, Atinduenye.
Wanda Ponde Mutayemo, Liu Makisi Ndimano, Notwaga Yoga Maneko, Evo Paisa Jekwa, Bosa Pura Yama Nyimbo, Evo Senti Tonga, Katuyabuya. Huko ni hasinka Oh ilungo mshonto Ono na mwenda lubi Nabubona Kasimpea weka gulubi Mene musopode Voice of Kalomo Chongo siri Yebo yoniti katu ya buya Mapia boys DJ mshonto GM Spark Nabubona Mr. Elo Hasinka Ngomu dala, damu bana.